God, we praise your servant and thank you because without you nothing can happen.
Wemushizo utawaua achunchwe.
Asante sana Mungu kwa kuyumba dunia yangu, kujali amani yangu, ukayumba nchi yangu, ili dunia ilijue ukamumba mama yangu pamoja na baba yangu. Asante sana Mungu kwa kumumba raisi wangu, mungoze baba vyema, yeye afanye mengi, mwepushe na wabaya ambao hawampendi. Mungu asante sana wendo mumba ndugu zangu, ili nisife njaa ukamumba bosi wangu, kunipa changamoto ukaomba madui zangu. Asante sana Mungu kwa mafanikio haya, asante sana Mungu kwa matatizo haya. Leo mimi nipo hai, kuna watu wamekufa, kuna watu leo waumba alafu kuisha na juta. Wape nguvu na imani, ipo siku watapata.
Asante baba, asante, asante Mungu, asante. Asante baba, asante, asante Mungu, asante. Asante baba, asante Mungu, asante baba, 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 asante Mungu, asante, asante, asante baba, asante.
Asante Mungu nimeuona mwaka mwingine, nashukuru kwa kuiona leo ni siku nyingine. Na kushukuru wewe sina wa kumshukuru mwingine, nisingeiona siku ya leo bila wewe pengine. Naomba unisamehe nilipokosea, mi mwanadamu huenda sikutambua. Kweli nimekosa, nimekukosea, na nimerudi kwako nahitaji samewa. Nifunze kuomba kwa kunyenyekea, kumbuka kushukuru pia ukishapewa. Maana wengi wakishapata wanakimbia, wakumbuki nyuma kushukuru walipopewa.
Wendo mumba walemavu, mumba kakamavu, mumba viumbe vingi na vingine vya ajabu.
Asante baba, asante, asante Mungu, asante. Asante baba, asante, asante Mungu, asante. Asante baba, asante Mungu, asante baba, 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 asante Mungu, asante, asante. Asante baba, ah, asante.
Asante Mungu kwa kila hatua ninayopitia. Naamini hakuna yoyote, wewe ndio umeniandikia.
Ishi na sita kipai Dara MC. Asante.
Nashukuru Mwenyezi Mungu, naamini wewe mwenza wa yote duniani. Asante sana Falani hapa from KFC squad, from Veranda Classic. Yeah, baby.